adeecada warsaha markan ka horay torto ee ee dad mahadsantiin walaashin gudbiyay salaan oo kal ilaabe oo ku gootay yani golaha wasiirada iyo madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya marka ayad iyada seen ka mahdiyaan waana seen salaamana salaanka si ku dib
wasiirka kidaad warsaha mahan boqote
gobolka walaan booqdeed aan geeg wali fadaaye intii ana wargelin yani gaaban oo ana dadweynaha yani koonfur galbeed deegaanka deganaan aan sheega sidii gobol marka warbixintaasna markii aan guda gala dawladda koonfur galbeed wali waa markasta dadaal weyn ka jirta sidii dad ka keyshaan hormariye fadhi gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wali waa yani ka dhajirtaan sidii dad ka shaqo abuur lan ka soo biye fadhi oo dhalinyarada deegaanka degan oo bado ka dhamaada oo xabsiida yani oo adduunweynaha ku urahay oo maaragtay oo yani sida qaab daran saxaradahan ka dhamaaday iyo wali waa dadaal badan ka jirtaan tii oo soo biday yani shaqo abuur lan tan soo bido ka dhajirta qaabkan haddii geekan koo ay wali waa gobolkan ku jiray fursado shaqo oo laha ogolaaday 400 gabdhood dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya qayb ahaan mashruucaas wali waa wadahay dawladda federaalka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dadaal badan oo aan soo binay yaa ma aragtay 400 gabdhood yani wali waa koonfur galbeed ayaa qayb ahaan yani aanin si
wasiir kasi ma doonti maana 400 oo dhalinyaro shaqaaboolan samay ma haraab iyo dhalinyaro riga iska jirana
mashruuca horta mashruuca bilaaran oo haddan mar dhaw bilaawadaa waaba bilaawaday la arwariyo hay waaye wala hadda la qaado yahay haraab way baahin yani dhalinyarada ma ka jiraan laakiin dhalinyarada wali waa wasaaradaas aanay sheegtay intii iyo qaadoosha bilaawada doona soonka markii yaa dhamaada yana aanay sheegay
adoo ma sameeyo mudane wasiir may ba kuwaydi su'aal kale ta dadka dhalan haraabto is sheegdi 400 ma dalka binaan jeel lan wade ma guda magaalada Baydhabo ee koonfur galbeed Soomaaliya shaqaaburkan sameeyahay
mashruucun wali wadaadeed dawladda Saudi Arabia iyo inta ay wali waa ku heliyay dawladda federaalka Soomaaliya marka gabdhuugan wali lan wadeen ha dawladda Saudi ga lan wada yani waa dad oo meelaysay yani shaqo abuur lan ka soo biyo oo meel ku shaqeeya way kastay
ay kasi haraabtaas iyo sheegdintii shaqo abuur iyo lan ka soo biyo dalka Saudi Arabia oo ay wada dawladda federaalka Soomaaliya dhibaato ku koy korto isla korantaas oo bi haraabta lan wada dalka Saudi Arabia
horta dadaal badan la soo biyo haqiiqadii awalba dadkaana baha jireen waana xaraabta tiitana baha jireen oo Saudi ha ku shaqeysay jiraan iyo oo saase yani dhibaatooyin badan ayaa ka sii jiraan midtana wali waa jirtaa intii midtana Yemen la maro buuraha Nijiraan la koro markaas xuduudyadaas ma aragtay Saudi iyo inta Yemen dhatiyo dad bal ka dilay barshay meel ka dhamaadaan aad jirtay wali jirtaa inta meel duuga ka aanto wali jirtaa inta meel baahan ka dhamaadaan inta dhumadaan marka haddii eedo oo saasan haayriya oo dawlad ogto oo liisyo iyo inta walaasho dhon lahaayay ya hadiya bahaayan dad la ku wargaba oo dawladda koonfur galbeed yani liis gareysan oo heliis oo maartay lamada dawladood latiyo yani maartay ka bahoahay oo wali waa nagadeen la ku wargaba dhibaatooyinka iyo inta maartay xaaladdu la ogje oo hadii iyo markaasi xataa dhibaato ka dhigada dawladda kula xisaabtamaa oo leen dad nagada yani ya nagadaaya marka bahooki hore iyo inta kan hada qaabkan hada ka wadna intii kan eedan ku feeliyay eedan aaminsanay
kasi madume ba sheegtay intii haraabtaas isin shaqaabuur isin samay doontan shaqaabuurka madunwaalan ku baahanyay oo shaqada lan ku abuuro isnan kaasi lan ku baahanyay iskaas ka hadri korooti idaad warsasiin ku dheegayta isin geekan kor galay intii isin dadkaas walan in sheegdan oo shaqadu binaayo ku faa'iideysan ma kumida qodobani ku taabay
warsan horteed iyada isin kuma hadiyaan waa su'aal faylan haqiiqadii wali waa aan la faafahiyoon arintaas ay la ogaado iyada meelanka jirta horta tiradan dadka lagaado oo gibdhu lagaado wali waa aha 400 waaye 400 qorshaha wasaaradda tan ka tala galay wali waha intii 400 gobolka bakool la siiyo 400 la siiyo shabeelaha hoose 200 la gobolka bay lagu qaadaya ya qorshahan iyi markii saasata wali waa ka dadaalanay intii arimahaas aan ma aragtay qaabkaasi in fulan shuruudaha marka wali waa kuma dhaha qofta hortu waa in Soomaali naga ta oo qof Soomaaliya ay ta waan yanaga ta qof deegaanka yani dawladda koonfur galbeed aan dhalatay anaga ta daadiye waa in naga talabaatan ku ila 40 jir waa in naga qof uur in lahayna oo caafimaad jeena dhany waa in naga taa waa in ay ahaata qof oo shantiisa naga dambaydi Saudi lahan ku tarxiil lama faraha lahan ku qaaday Saudi waa in naga waa in passport Soomaali iyo shandata waa in 8 sawir iyo shandata 8 musawir oo nooc passportka ah iyo shandata lagu fadhay walu ku fadhay beeso $300 ee intii shandata lagu fadhay markaas taasi markii yeeshaanta qoftaasi walay jiraa shirkado oo dawladda ka tala galay inta dadku maal geliyaan oo aadano maartay kharashki baas qaadista ee ku biyaan oo dawladda koofar galbeed ee ko walay fadhay dawladda federaalka oo diyaaradii jiraan wani hoggaamiyana way horkahe waxa maraseedana shirkadaha salanjiye baasaboorka iyo inta baasadaas walay wajiri doonaa dokumenta oo maartay oo daba dareere dokumentigaas walay komadeed caafimaadka la marsii doona walay la marsii doona dawladda hoose walaa la marsii doonaa hanabad sugada walaa la marsii doonaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maartay ogolaansho ku raadi doona marka kharashkaasi walaa lan ka tala galay intii maartay meelagaasi yaani kharashka dokumentigaas laga soo biyo lan ka tala galay marka baahida yaani waxyaabaha lan ku baahanya yaani qofka waa antaas marka antaasi hadii la halo yaani una liiska ka daraana liis gareeyana walaa soo biyaana maartay kaar aan soo biyaana way qaado way horkaha wasaaradda horkahaas shirkadaha salanjiye hadii iyo tiradii yaani tir lag aad u koray markaas iyo nagadaan shirkadahaasna wali waa ka balagnay sidan ka fudud oo aan ka dhaqsiye badan markii liiska uu jeeyna dadku uu jeeyna intii waa qaadan
kasi qodani wasiir madon su'aal kale ma baa dalin aan raabto wada sheegdi 400 deeras mugdishaad la jeeyo mana naba sugudi la marsiyo iyo dhon la baro nadiif la kuwel oo har saudi seedan ma afar bilood misaf bilo goon jartay misanad goon misa shaqadii horan wada doona meel ay ka shaqeysaan seen raabta mana dhibaatooyinka jirdilka lingaysay in ku bahan
horta dadka lagaado waxan raabta lagaado lama nooc waaye lamadaas nooc waxa waaye kalkaalisa caafimaad iyo inta wale waa guri joogto marka kullay dadka bana aadanka dabeecada leeyeen lankiiba markaas ay oo isu dabeecad xumaado la leh liwaaye ma dadka la heli waaye mooshi ila hadda muddo oo markaas intaas ruugayaan markaas waxa nagaran erri may hanin sheekna dawladda koofar galbeed mashruuc aan yawa wada unaya wax qaadani qaybti ya qaadani yoona faahfaahinta yoona siyan man in sheekna yana tarri ruugayaan waqti ruugayaan laakin wala nin sheegana inta safaaradda ee Soomaaliya oo Saudi Arabia xafiis loo ku furo doono wasaaradda shaqada shaqaalaha ku furdaas dadku arimooshan meel loo kala dareero walaaqi cabashidu ay safaaradahaas u gudbiyaan oo markaas ay safaaradahaas dadkaasi daba dareeras oo maartay walaaqi lan gudbiyo wal ku qabdo doonto wali markaas loo qabdo doonto inta dawladda dhexe ay aan gudbiyaaso markaas dadan ka dhaqsiye badan arimoosha lan xalliyaa oo ya maartay wargabna laakiin muddo oo yoo meel roogayaan muddadaas oo la dareero dadkaas waxa nagaran dhari ilaa hadda ma jirto
ay kasi madale wasiir madon dhalinyaradaas raabtay oo hadda dalka Saudi roogan oo isin aad tagay shaqo abuur sameeyay tamar tilaabo hormaray ee wasaaradda shaqada shaqada dowlad goboleed koonfur galbeed ilbaab iyo weerar kore
wallahi horta wana dadaal yaani ma aragtay hadda wali una soo biyohayn yaani wal oo eed yaani ma aragtay nislanu dadka amwal antara doonan dalkan wal antara doonan madaxweynaha arantoon yaani kala weyn ku qaadina yaani ma aragtay la suurta galiyo marka mar walow bal ka dadaalanay intii dadkan ma arag dhalinyaradan badaha ka dhamaado oo saxarada ka dhamaada oo habsiida sida qaab darada aan ka jira oo wadamada yaani shisheeyaha ka dandareysan intii ma aragtay shaqo abuur lan soo bi marka wali waa aaminsanaha shaqo wali ka shaqo abuurka la soo bi intii dadkana walantara doonan dalkana walantara doonan oo markaasi baahi badan oo la ka jira la ku baha doono waan la ka badbaado doono aaminsana marka wali kale ka dadaalana waliba soonku marka dhamaada sida dawladda yaani federaalka oo wasaaradii shaqadii arrimaha bulshada oo balan qaadi tirada la qaado badanta wali waa ila konton qof oo la qaado ila shan kun ila konton kun oo qof la qaadeen ari hadda kun isiyeed boola hayda tirada yaani haraabta la qaado rigowlan ari soonka markii dhamaada barnaamijki oo magalka furmay waa nan ari marka wali malee hadii adana sida soo kale qaybtan hagaadan oo rigiina oo qayb ah hagaadan intii arintaasi walween yaani ma aragtay dawladda koofar galbeed dadshee yoonte dalshee walween isku bedelay doonaga aaminsana
maasanta madana wasiir inka tambuuntis waa fursad uu reedhig war saada ka sidii geekad ha booti marka horta keen kuma hanagaana qorshaha higi oo kan maana wasaaradda shaqada shaqaala oo koonfur galbeed Soomaali higi ma ay
horta wasaaradan shaqada iyo shaqaalaha dawladda koonfur galbeed mar bulow bale waan teeganta intii dhalinyarada oo walbarati aruurida hadda midalan wali waa balaawnay diiwaan gelin dhalinyarada jaamacadaha ku baha yaa diiwaan gelintii oo balaawnay wali waa wadne barnaamij ee wali shaqaale lambaahda in yaani ma aragtay toose baa uu ku qaadan ma aragtay oo liisko dhalinyaradan ku qaadana iyo shal qayb iyo inta qaabka yaani faculty waxa ku baheen iyo uu shal gorana oo markaasi aqoontii oo yaani la ogiye iyo wali fadaane baahida lambaahda yaani wali shaqaale lambaahda in si toose yaani wasaaradda tan yaani in gudbi karto fadaan taasi yaani waa taas oo dhalinyaradan ka tala galnay marka taas wali waa macni sheeya in dhalinyaradii yaani shaqo abuur lan soo bi dadaal badan runtii way ka jira waan wali ma leeyahay inta laga guuleysto doona wali kale farsamahan ku faa'iideysada faday hadii ilaahay nabadni deersi bariyeeto idi intinaga tolo fila oo idi sanfurka wali walaha oo muddo ka nool dawladda koonfur galbeed dhulshaha ka nool wali lana eid mubarak wali lana eid mubarak wali lana eid mubarak wali walana eidun idi ilaahay si uu nabad gabna allah ni deersi wali wa bulshada yaani ka nool koonfur galbeedna kala dirdaaramay oo laha wardal waa dalka deegaan waa deegaanka dadna waa dadka keeka marka wali waa laha dalka keekin yaani ka dadaala inta ay sandisataan dalkii nabada oo nabad galyadiisna ka dadaala wal kasto oo dalka keekin yaani oo maartay dhibaatadiis iyo burburshi sababan naga daawna wali waxaan ku codsaday inta aan ku dheeratan marka wali waa seen laha iyad mubaarak sanadkan sidii Allah nabad galni deersi assalamu alaykum.